రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉతతా కబగ జిమాతాత్ గలగల కేసా సాలమా వలకా జల్ కబగ సాసరితి మేత్ర బాండి కుడ సగల్ దిగ్దమి లమాఫ్ దిగ్దమి శనరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతా ఫాన్ రోమో అమ్మ జల్ కబా ፈጎፍዲዮ ዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲፍ ኢንተርኔትን ከነን ሰገንታ ከኝው ዶፋጅር ተንደገፈቶ ተከኝጃ ያለተሞ አከሞልተን ካሚሳ ፉልባነ ዲግደማ ፉር በረኩመለማፍ ኩደሸን አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ቲሞ ፉልባነ ኩደሰዲ በረኩመለማፍ ሰደት ከሱሜ ሳንከ ሰነራኒ ነሞዳንዲቲ
ኮንግረሲን ረንዴቢያ አብኒኒ ካቶሊካ ሮማ ሃር ኮንግረሰ ዩናይትድ ስቴትስ ፋሶ አደገሰኒ ሩማታው ዱዋራ ተተምጅር ተንጃለነ ገመዳት
አሰው ከነውመተ ኩመኩርነ ሄዱት ለካው ሙቱ በካ አሰው ጭት ጎደመ ካፕቶል ሂል ፉድረት ወልገ ቪዲዮዳን ኢላላ ቱሬ ሱዳን ከባከ ሰትሞ ወራንስ ገገ ፈማጅረጀር አገሬ ሙርሚቱ ለሜኑ ገባሳለ ከኞ ዱከ ሳቲ አረጉቱማ ሙስሊሞተ አዱኛ ብረት አያና ኢዳላድሃ ዩካን አያና ራፋቱ አያኔ ፈማ ከነን አያኔ ፈተኒን ኢድ ሙባረክ ጀቻ ኦዱድ አቦዳ በልና ንትሬብና ለኮብሲ ረንዴቢያ ደገፈቶ ተገኛ ቆጲሌ ከኛ ከብሮስ ቀምና ዋመራፎ ገጡም ረሰገንታ ገኛ ትንወሊን ቱራጀና በልንሶ ዱቲፍ ገረጃለን ታዴብን
ኮንግረሳፍ ኡመተ ዩናይትድ ስቴትስ አዳን ቆደሚን ሰጨነት ዲሱዳን አፉራ ሃራ ከንካዮ ተኮፍ ዳበቹ ተኩማ ቀባቹ ወልተው አከቀባተኒፍ አብኒን ካቶሊክ ሮማ ከን አማ አሜሪካ ዳወታጅረን ፖ ፍራንሲስ ጋፍተኒ ጅሩ አብኒ ፍራንሲስ ሆገናመንቲ ሚሴንሰተ ኮንግረሳ ገምለሜኒ ዱረታ ሳዋደገሰን ከጀልቀባታ አንጅሩ ሃሳዋደቂቃ ሸንተማፍ ሀረደገሰን ከነረቲ ጀልቀባ ሀንገዱማት ያርከሩ ኩቱዳን ሲማና አርገተኒ ጅሩ ኤርጋንሳኒ ኩኒስጉቱማ ብየቲ ኬሰቲ ሰባሂማዳን ደጋማ ከቱሬዮተኡ ስክሪኒ ቪዲዮ ጉርጉዳረቲ በከ ዱበታ ቱረኒራ ሙላታ ቱሬ በረፈማ ፋን እንግሊፋን ቆጳይ ትሬ ከነሱ ተጀቹዳን ሁበናን ዱብሳቱራን ፖፕ ፍራንሲስ ሚሴንሶኒ ሁንዱምቱ ፈዲ ወሊፊ ዮሮ ሆጀታኒ እንጉደቱ አከሱመ ሳዋስኒ ሲያሳስኒ ጀባታ ጀደን ሀዋስኒ ሳኒ ኩኒሲ በቃ ሀሳዋንሳኒ ኩኒሲ በቀቶ ተግዱ ገሌ ሰባሃ ጅጅራ መቅለን ሰናኖ ስርነ ካፒታሊዝሚ ገር መሌ ጉደቹ ረቲፉሌ ፈቴ ገባሰኑ ደቀቤ ካን ሄኖክሰን ማግዘርቅንዴስ ነሞዴስ
አንዱረ መጋላ ዋሽንግተን ዲሲ ተከነርገሙ ዋጅረ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ካፕቶል ለጀረሙ ፉልድረቲ ኡማኒ ኩማኩርና ለካም ወልትቀበሜ አሳው አቡኒች ካቶሊክ ሮማ ፖፕ ፍራንሲስ ሚሴንሶተ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ድረት ደገስሰን ኦርዶፋቱሬ አስ ስቱዲዮ ከኘት ዮከጅሩ ጋልመ ዋጅረ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰት አሳን አባ ፍራንሲስ ደገስሰን ሴነቀበሳ ከኒላልቸ ፖለቲካቲን ባያ ዳንቆቆ ደመንጅራን ሚሴንሶን መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ የሮ ገባባ ፍሌተው አረና አቡንች አሳው ደገስሰን አፉረ ተኩማ ገርሲሰን ይቱረን ሐለ ከነት ከነን ባየ ገመደን ከሳ ተኮ አፋን ያይ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቤነሪ አማና ክርስቲያና ካቶሊክቲ ቤነር አከነጀቹዳን ገመቹን ሲመተን
ሚስተር ስፒከር The Pope of the Holy See.
Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See.
Misenso ta manamare kulkulicha buni katolika Roma abunicha Francis yeron sinif Yesu gammachu guddatu net dagama jeren. አቡኒች አባ ፍራንሲስ አሳዋሳኒ አራከናን ከለቲዳን ሚሴንሶ ተመነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ይፈከስመስ ኡመት አሜሪካ አዱኛት ጣምሰወን ኢሳን ደበርሰን ዋየ ገሊን ቀበኛ ወልጊቱ ደደቡ ኢዩምኒ በበለቹፊ ጅጅረምኒ ቅሌንሰናኖ ረኮሌ ኦርዶፍሲሰን ረኮሌ በቀጥቶታ ነገኘ ጉቱማ አዱኛፍ ጃለለት ከፉለ ፈተቱሬ
ሆኖራብ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ኮንግረስ Dear friends, I am most grateful for your invitation
Reessi biyya ummati jabaa fi bilisummaa qabduu tanatti na yaamanii dhufeetiin dubbachuun naa gammachuu guddo.
Lammiiwwan Ameerikaa 4 kaayyoolee isaan dhaabataniif akkasumas qabsaa'aniif jabeessanii dubbachuudhaan dhaamsa isaanii eebba wajjin lammiiwwan Ameerikaatti dabarsan Pope Francis.
Of the march which Martin Luther King led from Selma to Montgomery 50 years.
Deemma nami tokko ganni shantamaan duratti deemisan qaabachiise. Deemman sun deemma Martin Luther King Selma haga Montgomery deeme. Deemman tun akka nami Ameerikaa sanyii Afrikaa qabaatu Ameerikaatti walqixxummaa siyaasaatii fi bilisummaa argatu tolchuuf deeman.
Haasaan abuunichi kaatolika Roomaa Poop Firaansis dhageessisan bal'inaan lammiiwwan Ameerikaa mari'achiisaa jira. Kaleessa immoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa abuunicha masaraa Waayit Haawusitti afeeruudhaan haasofsiisanii turan.
Kanarraa kabajamee oole ayyaana Idaal Adhaaf gara makkaatti amantoota islaamaa imalanii turan keessaa yoo xiqqaate 717 du'anii kanneen biroo 800 ta'an madaa'uun ibsamee jira. Kunis walirratti kufuu fi walirra ejjechuudhaan akka ta'e kan beekame yoo ta'u aangawoonni Saawudii har'a akka jedhanitti miinaa keessatti balaan kun dhaqqabuusaa fi bakka fakkiin sheexanaa jirutti dhagaatu darbatanii uumamee jedhaniiru. Baatii kana keessa balaan amantoota islaamaarra yeroo ga'u kun si'a lammaffaaf yoo ta'u makkaa keessatti kireeniin hojii ijaarsaaf mi'attiin deddeebisaa turan jigee namni 109 ajjeefamuun ni yaadatama. Inni kun immoo lammaffaa ta'uusaati. Ministiriin eegumsa fayyaa akka Saawudii Khalid Al-Falahi balaa dhaqqabe kanaaf amantoota iddoo sanatti argaman komatan. Kunis hedduun isaanii qajeelfamaaf ajaja aangoota Saawudiin kenname hin hordofne jedhaniiru. Sirna guyyaa 5 turu kanarratti ummanni lakkoofsaan guddaan argamuun waggooti darban 25 keessatti balaa wal fakkaataan kun ga'aa ture. Waggaa kana ummanni miliyoona 2 irratti argamuun isaa ibsameera. Mootummaan Sudaan kibbaa waliigaltee lola dhaabinsaa cabsuudhaan qabiyyee keenya seenuudhaan haleellaa nurratti raawwate jechuudhaan mormitoonni mataniiru. Kan deeggaraa turan loltoonni Ugaandaa akka waliigaltee sanaatti dhiisanii waan ba'aniif hamma danda'ametti naannoowwan itti dabalaa qabachuudhaaf yaalaa jiruu jedhu gabaas kan Iskandir Fireetti erge tujubee dhiyeessa.
Mootummaan Sudaaniif mormitoonni isaa waliigaltee lola dhaabinsaa dhaabbataaf caasaa naga eegumsaa mootummaa ce'umsaa mata duree jedhuun workshooppiin qophaa'e bayiituun argamsiisin erga xumuramee booda walii akkuu kan itti fufan. Mormitoonni keessumaa kan isaan himatan waliigalteen sun qooda kabajamu cabuutti fufee ka jedhu. Dubbii himaa akka ta'an Diksan Gaat Luwaak Joog raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan tarkaanfii humnaa fudhachuu itti fufee.
As we are speaking now, the government is on offensive. Government is.
Ammatuma dubbataa jirrullee mootummaan tarkaanfii haleellaa fudhataa jira. Mootummaan Juubaa Ikuwaatooriyaa gama bahaa bakka qabiyyee keenyaa Waarduubaa jedhamu keessatti haleellaa raawwataa jira. Marii keessattis walitti bu'iinsa agi tokko ni jira. Mootummaan yeroo ammaa haleellaa raawwachuuf jecha Paajuut ka jedhamu kutaa Joonglii keessatti waraana isaa gurmeessaa jira.
Gareen lamaan waliigaltee nageenyaa kan hagayya 26 erga mallatteessanii booda humnootiin alaa gamas jiran achii bahu jedhamee eegama. Kanneen keessaa kan mootummaa pirezidaant Saalvaakiir deeggaruuf gamasitti bobba'anii turan loltoota Ugaandaati. Dubbii himaan mormitootaa kun haleellaan kun loltoonni kun gamasii bahu waliin kan wal qabatee jedhan. Mootummaan kanaan qabatee qabiyyeetti dabala to'annaa jala oolfachuufi jedhaniiru. Akkuma kanaan mootummaan akooboof tiruupaajuutiin haleeluuf qophaa'aa jiraa jedhan. Kaleessallee qabiyyee keenya haga tokko haleelee jechuun himatan dubbii himaan kun. Haleellaa kana laalchisee igaad waliin ragaa wal jijjiirree jirra dhimma isaas quba qaba jedhaniiru. Himannaa mormitootaa kana laalchisee ammaaf gama mootummaa Sudaan kibbaan yaadi dhiyaatin jiru.
Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin wiixata dhufu Niyuyoork keessatti gita isaanii kan Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa wajjin wal arguuf ka jiran ta'uu dubbii himaan Kireemliin ibsanii jiru. Kunis gaaffii Puutiin biraa dhiyaateen ta'uu dubbii himaan kun ibsaniiru. Oduun keenya kanuun.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. arra akkuma duraan dubbanne muslimoota guutummaa addunyaa biratti kabalinaan ayyaaneffamu ayyaana Idaladaha yookaan ayyaana Arafaatu ayyaaneffatame oole ayyaana kana laalchisuudhaan akka dhaggeeffatoota keenya ayyaana kana ayyaaneffataniif akka eebba kennan akkasumas seenaa ayyaanichaa akka ibsan masjiida First jira as naannoo Washington DC jirurraa Sheikh Khalid Mohammed Umar tujbeen telefoonaan dubbistee jirti. Dhaggeeffatoota keenya ayyaaneffattan maraan ammas irra deebine Id Mubaarak jechaa gara sanattin sin dabarsa.
Duraan dursee inshaAllah ummata islaamaa guutumaa aalama keessa jiruu fi assalaamu alaykum wa rahmatullah. Iddi kun iida khayriidhaa iida milkiidhaa nu hundaafuu rabbi haa godhu. Nabi alayhi salaatu wassalaam hoggaa iida salaataa salaataniin booda dalagaan isaan dura hojjetan waaqaluudha. Eega qalan booda ammaas harka sadii irraa tokko miskiinaaf kannu, kaanis hadiyyaa takkaahuu kannaadhaan namaaf kannu, kaanis ifiifis irraa nyaatanii akkasitti iida kanatti warra miskiinaafis ollaafis firaafis akka geenyu Nabi alayhi salaatu wassalaam nu himanii jiranii. Akkasumatti egaa ummanni islaamaa aalama keessa jiru hundi kaleessa guyyaa Arafaadhaa warri hajji dhaqee hajji dirree Arafaarra dhaabbatee rabbi subhaanahu wa ta'aala araaramasaa warra gaafate, warri achi hin qunnaminis aalama keessatti guyyaa kaleessaa kana soommane san booda egaa rabbi subhaanahu wa ta'aala galata galchuudhaaf guyyaa arraantanaa kana takbiiraadhaan guyyaa sadeen kana arraa fi sana boodaaf guyyaa sadii guyyaa nyaataa guyyaa dhugaatiitii fi guyyaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa itti yaadawanii ijaanii nabii alayhi salaatu wassalaam guyyaa kana keessatti fira gaafachuu, ollaa bira dhaabbachuu akkasumas miskiina gargaaruu yaanii aadaa takkaahuu amantii islaamaa keessarraa tokko.
Haaj Khalid, ayyaanni Arafaa kuni seenaansaa yoom jalqabee attamittiinitu kabajamuutti fufte?
Seenaan iidal adhaa takkaahuu Arafaa je'amu kuni eega nabi alayhi salaatu wassalaam ergaman booda nabi alayhi salaatu wassalaam amantii islaamaa keessatti hajjiin bu'ura islaamaa shanan keessaa tokko waan ta'eef jecha kana barsiisanii jiranii. Ammoo if duuba seenaan isii nabi alayhi salaatu wassalaam durattillee sunnaan takkaahuu wanni iidal adhaa kana keessatti hojjetamu Nabiyullah Ibrahim alayhi salaam ergamaa rabbii Ibrahim irraa jalqabee waan dhufe tokko. Ibrahim alayhi salaam rabbiin nagaa isaan irratti haa oolu ilma isaanii Ismaa'il kan je'amu manaamaan takkaahuu objuudhaan ilma kee ka tokkichaa kana qali je'eni amrii takkaahuu ajajni itti dhufnaan ilma isaatitti dhufee yaa ilma kiyya rabbiin akkaan si qalu na ajajee maal jette jennaan ilminis nama rabbi sodaatu waan ta'eef jecha yaa abbaa kiyya waan ati itti ammaramte takka godhi je'een akkasitti ilmaa fi abbaa wal qabatanii yaanii qaluudhaaf osoo deemu shayxaanni fakkeenya namaatiin dhufee manaamaan arke jettee ilma kee ajjeeftaa je'een hoggaasan deemi yaa aduwwii rabbiidha je'ee dhaqaadhaan if duraa oofe bakka sadiitti kasit dura dhufee manaama jettee ilma kee qaltaa je'ee jennaan bakka sadeenuu dhaqaanfirra ari'anii bakka sadeen kana ammaan tana muslimtoonni hoggaa hajjii godhan guyyaa Arafaatirraa deebi'anii guyyaa arraantanaa kana guyyaa iidaa yoomun nahri je'ama dhaqaa akkuma Nabiyullah Ibrahim darbatan sanitti bakka sadeen sanitti darbatanii Nabiyullah Ibrahim alayhi salaam ilma isaanii hoggaa qaluudhaaf ka'anii lafa kaayanii ablee mormarra kaayan rabbii subhaanahu wa ta'aala hoolaa jannatarraa fidee bakka ilma keetii hoolaa kana qali je'eeni akkasitti bakka ilma isaa Ismaa'il sanirraa hoolaa jannatarraa dhufe san qale san booda egaa sunnaan tun nabiyyoota boodaan dhufan keessatti akkasumas deemaa jirti haga nabi alayhi salaatu wassalaam dhufanitti. Nabiis alayhi salaatu wassalaam sunnaa tana takkaahuu seenaa tana ummata isaanii barsiisanii haga rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dachii tana fuudhutti haga guyyaa qiyaamaa ilmuslimtoonni alamarra jiru seenaa kan akkanaan kabajanii jiran. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra baranaa habara garee nu hundaafuu haa godhu, warra amatuu akate milkawe bahu rabbinu hagodu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sheikh Khalid Muhammad Umar ibsanu kenitaniif galatoma Eid Mubarak.
Galatomi tojibesi inshallah Eid Mubarak nuntafu.
فنعم المولى أرغن إرغم أجال نوكن ربين الحمد لله الحمد لله فنعم المولى أرغن إرغم أجال بسم الله ما قال
رأي أبا مجادك مزوماكنا واللسة قد أغلتهم سنة
قفت رحمن نساء قناني ولهنا rahmat zaake saakil na saab janna dine gar kam na wa namne mal kam na gubu fi gubu
kopi faya kesu man kenya ra dr galma guyoti oge safaya gurmu ibolati oge yi faya ibolat imalan ka ebola tidulu daf ka gamtan afrika wa mekesa tokoda biye kenya godna marsabet ratikan sanfile tamani turani marsabet qindesa tohanno ukubati kanisan tani ojeta jirani garbati sagalifi waidura library monorovia dakani amalle achuma tajajila jiru kenya ra ogeyi fayya dame addadatu gara library ademe dr galmi dame science epidemiology kad ukubada dabra keessa hojjeta jiru soratu monoroviat bilbiludan waye hoji sanay chijiru dubise kunoti
hela makamoltan dr galmuyo guddogala tefan kenya keessa dr galmawalini ogeyoti fayya gar sagalta milamaduf ammantan shanittaf dr galmawalini namu hujokka kakab fakenna fagito knarsi agito ko lab technician yokana mawarra igan namlalu kan le warra nam fayyada bokam milketa dukub khana ratargan qorate galmese namagami wataye namagami dukub hankaba namagami lubbu dabe jede tin wana kakawjetu sagalta milaman kan kesamma dame epidemiology anitafe adosunit ndabarra mo bilbili ogudonu rakiselle kubnu qabada caqasa jenna dr galm warre dame epidemiology ton warra manojeta gugudane
yimtena kenna fi fula kanati dukub sun fakka takabiran jiran na yaki dake wat wagafate sadufte guya gat kagadabre tusene pakena guya didi tokko kadar sadufte sadate na ni pakena fi wali ni tai yo pan kawize pakena di midu ku kaita garasu tando nam kanam tokko pakena bani ku ni guya hane to akole tanan yo pan market tanan o market tun ke tan magali walwalde yari hanin de wana kasi investigation to chine da contact nam artinam kana walwan da chufa contact isa chufa ne nam sunne gana tiktok on gana barbadaniyo ake ni hukum kana dalil sun garti su bulti da ni tokko bulti mai dan wa sun coordinating ka chufa warra epidemiologistikan
aha tana ko yi sanin chufti qodu huji te sanin qabdani dibi khana adunya walin karkartani hojjachu jirtani dokube hune bawlan ko nam manir jira
di dokube huni beta du dokube hun giyani mi tara game ganna kun fakoti din sagari di probata ni jaha duri di kodikon ke bada di kodikon di bada mu khabar kharana aka dabbe ci ona ko wal len organization je tuti ganna nana ti gan kan di dula mai namge namaga kun di dan ke di fi sagari ti ku kana ko kafude war kan kesa nani aga kuma kuda ni tokko di fi di sadi shani ya dwe chu
guya guyanu jinte samman
eta de kugo jener ni afrutami lama esatin argadini la fisu nam min tabdu etu
yo burte lama afrutami lama esatin argin do kubisu ninjiru jecho
ninjiru etu la derea jigara esa bisi di dame ko afrutami lama isa banisho babate ninjiru edani de sungul marikenya alinde edi suni diko kana ani nana male ni gadebi
na do kubi khan argam
amma ne kaga dai amma ne amma manta kanu dubatu dikhana dikidame afira portami lama ta yau ba fa ne amma gulki sagal tama kasi sabatu dirra amma kaga kai gulki shantami ya tani kare ya tani tokko kana inar gamnechu
aha agulti ya tani tokko inar gamdu kubi hon
agulti ya tani tokko akasi inar gamnechu kubuna man
aha
ammu ka dhukkubiin argaminiti continuous surveillance nu baado yaani nama daliil sun dhab hin modeeffan. Alafu warra gartee warri kun hiltu akkaasii warri gartee hospitaala warra xiqqaa nam xiqqaa. Barannoota hin kenninaaf.
Hin barsiiftanillee.
Hin barsiifne maal jennaanii dhukkubni kun akkaan gullufaa hojjetan nama akka daliil akkasii gartan akkaan tochaa akkaan tochaa. Barannoon kun jiru tireenii jedhanii tochinaa.
Hin gorsitanillee.
Dhukkubni sun hin jiru inni hin ta'een dubbaadhoo layaanee qarqaaruma jiru. Kun laheessallee koominitii keessallee yaa'anii koominitii mobilaayizeeshinii jedhanii tochinee kuufaa tochinee fi nama kana hojjaa gartan hima hojjaa gartan nambaa simuu jira bilbilan gartee imaajensii nambaa kana ta'a jedhaniiru. Qullukkee yaa'anii hojii hojjechuuf jiru.
Ollaa keessa yaataniitiin nama ollaan gorsitanii yoo rakkina akkana argitan nama likkeetina waan akkana dhukkuba akkana irratti argitan bilbila kanaan bilbila jettanii uummata keessa yaataniillee uummata illee barsiiftanii doktorii fi himiillee nama warra himiillee barsiiftanii gorsitan. Amma dhukkubii kun hin aga bultii jaatamaa hin argamne isaniin shanan kun ammi oomu galtan dhukkubii kunan biitan keessa laabeeree keessatti dhukkubii hin argamne jechuu jiranii.
Nu ammaan kana hojja waaqeede wiikichaan mandeeyyii hojja waaqeede lafa nagalmaan jennaan dhukkubii kun ammaan kan hin jiru yaa hobba'ee aga barsiisannee warreen barsiifne amma warri ani heeltu akka warraalee duri beektaa fa'aa waan kanaan beekanii amma namichi siyaas bayyanate amma duratti dhukkubii kun gaddeebi'ee barri kun hin danda'u danda'a. Akkasii fam tanaaf mullee bira galu jira.
Gaafa dhukkuba eboolaa nam qabu eboolaa kan irratti argan wal'aantaa himte doktorii hedduutu dhukkuba kan irratti arganii sodaataniitiin namni lubbuu dhabeellee ni jira haga ammaa isaanii galata waaqauma isaanii irratti hin argine yoo qaraa himte maal fakkaata.
Eboolaa kan hojjaa namni ramaa fedhanii namni jira baqata. Ammoo wanni ati sirra hedduu akka dhiigii nam kana dhiigii lafti hankeetiif lafti shaashaa gartee walta daareet kontaat walta hin
buune
waan kan ofirra hedduu. Nani guddoolee irrallee durii irraan hafanii ammoo ammaan sana akkumdasaa irra hafanii maan jennaan durii nani dhukkuba kanaa ija huriyyuu hospitaalii hin dhaqu maan jennaan filaastuun du'eera. Ammoo eegii barnoota barsiisanii dhukkuba kan nani irraan hafedanii himanii nani ofumaa hojja dhukkuba sun arganii ijaaroleen teessee simuu ta'an daanii ambulansiin dhaqee fuudhee alaa hospitaalaan geessanii wallaananii dhukkumaa fayyanillee.
Inuu fayyadamu.
Waan takka takkeen irra naaf duu malee.
Amma gaafa dhufte ji sagal keessatti nama agam du'e argite nama agamitti boolaan laayibeeriyaa qof keessaa lubbuu dhabee argite.
Beekta nama lubbuu dhabee jedhanii namgarii jira ka hospitaala dhufee hospitaala du'ee argan ka yookaan tenjiinee ollaa keessalee du'ee ollaalee nama nama kanaa jedhanii saaban. Asumattuu nani gari hojjaa nani dumeellee dhoosee akkasumas halkan faaraan waala. Maan jennaan dhukkuba kana hojjaa fakkeenyaaf nin kan keessa nani dhukkuba kan fuudhee du'e nin kan dhufanii waan nin kan waan nani suur bulu waan akka godoroo firaashii taanaa nin gubanii nin kan waan kan cukkeessa warsullee alaabaa dhoowwanii bultii 21 nyaachisanii obaasanii nani waan kan jiru. Akkasiifu nama kanaatti du'eechuu danda'an jiru ammoo dhukkubni kun jalqabatee laabeeriyaa keessa nama agaa kuma afurii dhibbi saddeetii yaaduudhaan laabeeriyaa keessatti. Eegii ammoo eeggannoo nana darbee guyyaa dhukkubni kun jalqabateetu.
Eegi dhukkubni kan akka lafa baafate.
Eegi saddeetoo gannoo nana darbeetta gaafas beekamte.
Gaafas jalqabdee gara nama 4000 fi 800 biitan keessa lubbuu dhabe.
Gaafas jalqabdee nama gaafa 4000 fi 800 akka waan heeltii dubbachuu danda'a WHO.
Akkaan
Adamittuu siin danda'u. Waan heeltii organizeeshinii akka waan heeltii organizeeshinii ripoort irratti nama 4800.
Gamni biin ammoo dhukkuba kana adoo namaa himtanuu irrallee ofillee dhukkuba kanarraa eegaa hojii kan hojjetanii akka reefunaan jettetti biyya keeyyaatanii waan hedduu barsiisuu jirtanii of eegacha nama fayyaa dhabammoo ahimaa. Waan agam keessa dabartaniitiin ji sagallan kan geettan.
Wanni kun jajjabdu. Jajjabdu jechuun gaafa fakkeenyaaf akka gaafa laftan dhufe hojjetan kan malee dhukkuba kan fuudhee jedhanii keenya sin deebisan garaanuma si awwaalan. Ammallee si awwaalan si gubanii akkasii si awwaalan gaafa adeemsa akkasii. Tasullee jirti gadhumne ammoo eegi dhumneen eegala to'ataa diimaa Afrikaan ni nyaatu akkasumas tokkollee keessa dhukkuba kan hin fuune. Kenya kalau di Afrika ini ni aku organisation mana kau boleh takar. Ada organisation ini ya nanti kata orang di Malaysia aku boleh ni. Amu Afrika ini on warna Afrika ini on gajer gitu. Nanti kau boleh takar. Fun mana nanti aduh cara ujita na main ujat dia ni sinergi he. Forbalam persisah te cara kau amma kan nama kia kan amma di sana join di Kenya kesa dengan tuan itu kubah kasih awal di hospital jadi amma kat tulen cuci diri tu dia akan belakang amba the weekly and intensive course that season. Keep serving ye cuni ufiu fly ke amma nam di leon lal. Kosan kat keep serving ye dan sangat season ini. Hoje han kada sa roba bate protocolo chamado gente o com coraquini aquini que tá bagulho injusto.
Aha, tá na puta no que duftani.
Amo habara no kulengir soda akara wallane sinde.
Gamkhani namo nami akumre fulejet. Gaf qarafa qisumatu nami heduyo kubhani ratar gan silafu injira tani jedani. Nami akhimachu lenu midida. Wa ana kana kham fama anargetani.
Gaf ka amudi faraku toji. Sako guddo. Ada teologi yang cukup karena agaknya namun dosa, namun kita juga mesti dosa. Akan ada nergen. Akan teologi yang harus kita alat untuk minyak hidup.
Cuba kap.
Islam nanti orang yang cukup karena antri jauh dari asamfar awal, asamfar. Amma mau ini baratani ini wartok jira global community yang jiu waratu nama Allah awal. Banyak nanti speciality sun tanam awalan cakap ni, amma suni bila kata orang cara, objek tanam ni cukup dibeli endue, warsuni semu bilani warisun bukan awal. Malaya malay pinam gubani, nama le aman pin gubani, kaum jantan objek tanam kanan le, kanan jantan kristian le, kanan jantan tanam kuat, kata le kaum jantan ada endi dini, dia awal, amma akina awal, warsuni bukan dia awal, warga ekspatisi. Awal aja, agar tu uji warna tu awal. Aduh, baru baru yang ini kat dia dia le, dia nak undang-undang dia.
Mati entah tu uji thana in deh ma jenama uji nama sudah tadi, nama gud nama dua nirahafu. In dah kaji nama mati entah tefano masih ingin ni, tapi in dah kini.
Ya, fani ni jikan deh ni mati dia in deh ni jete gud tu nak war. Samun alai wan anjere, darah nua tingkap. Amma lewat kan brand cuma le tak kailan umur tu experience itu fakir nanti experience dan seharga tu, ini semua tu sebab akak si demam le hari ni akak malay demi jadi regular boy je.
Ege ujian hanya jatuh tak kumpi dah tak kumpi ni ada tak deh, betul mo armum jert.
Ji terbahe sakinya dah ke, wakia hilale gadai.
Ujian tanah agam itu gemat dengan dunia walin tani wan itu ujian tani mata warana jertan jatuh dan dengan dunia walini mata warana rakan itu ni ujian agam gitu jatuh wan di komiti mana rabarat?
Gudu rabarat mana jadi Kenyan tak kerukuk ni nargan TV nanti jadi orang jazat keras dan semua malah tak kailan jadi experience gudu agam jadi kaman tanah jalan siel tinggal Kenyan le. Ditakana ujian dunia cara juga dipakai tuan yang akan tanya strategi gundo para mungkin para gede berhamba ujian latihan tiga hari bersih sudah dahulu yang ia tak kau di sini masa deh untuk jadi tidak rasulun.
Fakihna fuan tak gama ujian tera wani wiyau malaman wani silak ajail cuma malaman namu ku bebola kan retargan adunin dufin dura kopau lentanan wani egeril lentanan wani ajail cuma malaman.
Ageffato ta Kenya ke summa Kenya Dr. Galma Guyyo Galate Fanne wanafe torban ufutti debina kanu mantumur.
Radio Sagale America galgale ke sa sala ma wodakka jel ke bega sa saditti meter bandi kuda sagal yukan kilohertz kun kuda shanif baja sodo marat meter bandi digdemilam yukan kilohertz kun kuda sadif basaddetif torba tamarat akasmas meter bandi digdemishan yukan kilohertz kun kuda lamaf afurtam kun kuda lamaf saddetamaf kun kuda lamaf dibetoko afurtamarat witata gajimatat qopya fan romotin debert asiratrawata qopi boruti woritrebina dagatbula amma saganta fan amaratu tifufa. Thank you.